Happy birthday to you, Cleopatra na Bintu Lubala. Enjoy your day. Yeah, yeah. CBO.
Siku yako ya kuzaliwa,
familia yako,
tuko hapa kwa ajili yako.
Cleopatra mwana Emmanuel Episcope, Cleopatra
mwana mama Jacqueline, Sakina
marafiki zako wameshafika. Eta champagne tukate keki,
tunakuombea Mungu akulinde.
Uishi maisha marefu
yenye baraka tele.
Cleopatra mwana Emmanuel Episcope, Cleopatra mwana mama Jacqueline, Sakina.
Happy birthday to you,
happy birthday to you.
Joyeux anniversaire,
Motama,
Cleopatra na Bintu Lubala,
mama mwavita mungereza.
Happy birthday to you,
Tanti na Bintu Lubala.
Joyeux anniversaire, Motama elamu, Cleopatra na Bintu Lubala.
Hey, my voice, yimba.
Kuna wengi walizaliwa siku hii ya leo, lakini hawaku patika kuyona leo. Wengine walikufa jana, wengine wamekufa leo.
Cleopatra,
happy birthday.
Cleopatra, mama. Oh, 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 oh.
Ale, no, no, no. Siku ya kuzaliwa ni siku ya
piti mauzo.
No, 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 Cleopatra. Nakutakia maisha marefu yenye furaha. Enjoy, furahi, celebrate na rafiki zako. Cleopatra, acha nikuimbie. Lubala, acha tufurahie.
Cheza taratibu, Wapi Emmanuel Episcopère na Canada. Motema ya maman Jacqueline Sakina. Yeah.